SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online, iyo radio-ga.
Habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen jimcaha bisha Agoostana ay tahay 4 sanadka 2023, halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S oo idinkaga imanaysa stuudiogaanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Waxyaalahaad caawa idaacadda ku maqli doontaana waxaa ka mid ah
an Australian citizen, but we would encourage people that if you've moved or if you're not sure if your enrolment is up to date, you can check your enrolment at aec.gov.au and you can just check there to make sure that all your enrolment details are up to date.
Waa warbixin ku saabsan aftida codka baarlamaanka ee dadka indigeniska ee dalkaanu ka dhici doonta. Maxay tahay aftidaasu yaa xaq u leh inay ku codeeyaan ayaad ku maqli doontaan. Sidoo kale waxaa ka mid ah
qaarkood iyagoo isku sheegaya inay ka danqanayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ayay fidna ka dhex wadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Ma xishoonayaan, diin ma leh, dadnimo ma leh, Soomaalinimana jirkooda kuma jirto. Xumaan wadayaashaas.
Taasina waxay qayb ka tahay wararka Soomaaliya. Waxaad sidoo kale maqli doontaan
Faransiiska anigoo 7 koronel annagoo ah u tagnay erig ugu yiri marka maamul goboleed ma jiro cawan idiin sheegaa arrin sidoo idiin sheega wuxuu yiri Soomaali galbeed iyo NFD iska hilmaami maab intuusa u soo qaaday ayuu wuxuu yiri iska ilowa meeqaati shan maamul goboleed ayaa la idiin sameynaa waa 1991.
Waa codad ka mid a qaarkan aragtida jaaliyada magaaladana Melbourne oo ka hadlaya 63 sano ee Soomaaliya ay xortahay dhibaatooyinkii soo martay iyo xalka. Marka horese warkaca waxaa ugu waaweyn China oo qaaday canshuuro muran badan dhaliyay oo ay hore u saartay qamadiga nooca baaliga la yiraahdo ee Australia ay u dhoofin jirtay dalkaasi waa China. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trumpna waxa uu ka tegay maxkamad kadib markii uu sheegay inuusan qiranayn dembiyada lagu soo ogay ama loo haysto. Wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan u diyaar garooba. Haddana waa warkii oo dhammaystiran. China ayaa qaaday canshuuro muran dhaliyay oo hore ay u saartay qamadiga nooca baarliga la yiraahdo ee Australia ay u dhoofiso dalkaasi. Go'aankan ayaa imanaya maalmo uun ka hor qorshe ay Australia ku doonaysay inay dib u soo celiso dacwad ay arrintan uga geyn lahayd ururka ganacsiga adduunka ee WTO-ga loo soo gaabiyo. Wasaaradda ganacsiga China ayaa qoraal ka soo baxay waxa ay ku sheegtay inaysan hadda u arag in canshuurahaasi ay lagama maarmaan yihiin maadaama suuqii isbedelay ayaa lagu yiri qoraalkaasi. Balse wasiirka ganacsiga dalkan Australia Bob Farrell ayaa sheegay in qaadida canshuurahan ay xaqiijinayaan qaabka degan ee dowladda Albanese ay u wajahayso wadahadalada ay kula jirto dalka China. Waxa uu sheegay in canshuurahan ay khasaare badan gaarsiiyeen beeraleyda dalkan Australia.
It's another very positive step in the full resumption of normal trade.
Tani waa tallaabo kale oo dhanka wanaagga loo qaaday oo fiican ayuu yiri oo si buuxda dib u soo celinaysa xiriirkii ganacsiga caadiga ahaa ee u dhexeeya China iyo Australia. Wixii ka dambeeyay bishii May 2020 ayuu yiri 8.5% canshuurta ay China kusoo rogtay qamadiga baaliga la yiraahdo ee dalkan Australia wuxuu joojiyey ama istaajiyey $1 billion oo qamadigaasi looga gedi jiray suuqyada China, ayuu yiri wasiirka ganacsiga ee dalkan Australia. Wararkii dalkan gudihiisa ayaanu ku jirnaa. Xisbiga Greenka ee dalkan Australia ayaa soo bandhigay qorshahoodii qaran ee ugu horeeyay oo ay ku doonayaan inay sharciyeeyaan maandooriyaha xashiishka isticmaalkiisa. Senator David Shoebridge ayaa sheegay inuu la tashaday ama talooyin ka doontay qareemo markaasi arrimaha dastuurka ku takhasusay, sidoo kalena ay jawaabo ka heleen oo la xiriireen 10,000 oo qof oo ay kala hadleen sidii loo sharciyeyn lahaa xashiishkaasi, gaar ahaan inay isticmaalaan dadka qaangaarka ee dalka oo dhan ah. Wadatashi dadweynaha lala yeeshay ayaa lagu ogaaday, baa la yiri, in 82% dadka badan ay aaminsan yihiin inay tahay in xashiishkaasi la sharciyeeyo, halka 56% ay horeba si madadaala ugu isticmaali jireen, ayaa la yiri xashiishka. Queensland waxa ay ku biirtay gobolka South Australia oo markaasi bixinaysa, ayaa la yiri, tallaalka xanuunka meningococcal la yiraahdo B, kaasoo la siinayo baliya caruurta u nugul xanuunkaasi inuu ku dhaco. Wasiirada caafimaadka gobolka Queensland, Shannon Fentman, ayaa sheegtay in Queensland ay hadda tallaal lacag la'aana siinaysa caruurta markaas dhashay iyo kuwa da'doodu ka yartahay 2 sano, iyo weliba dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 19, wixii ka dambeeyay 2024. Talaal qaybintan ayaa waxaa ku baxay $90 million $3 sano soo socda. Talaalkaasuna waxa uu qayb ka noqonayaa talaalada caadiga ee caruurta iskuulleyda la siiyo ama barnaamijka la yiraahdo School Immunization Program, kaasoo ay bixiyaan baliya dhakhaatiirta xaafadaha ee GP-ga la yiraahdo, xarumaha talaalada ee bulshooyinka, iyo weliba xarumaha ama adeegyada caafimaadka dadka Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderka. Booliska ayaa sheegay in hogaamiyaha federaalka ah, hogaamiyaha mucaaradka federaalka dalka Australia, aan lagu wargelin faahfaahiyo ku saabsan nin ganacsada oo lagu eedeeyay inuu markaasi laaluushiyay siyaasiyiin u dhashay dalka Nauru kadib markii uu helay qandaraas uu markaasi kaga shaqeynayay xiriyaha dadka qaxootiga lagu hayo ee dalkaasi. Hogaamiyaha mucaaradka Peter Dutton ayaa hore isagu u dafiray inuu la socday markii wasaaraddiisa waa wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Australia ay qandaraas lacagtiisu gaaraysa $9.3 million la gashay ninka la yiraahdo Muzamil Bojani 2018, markaas oo Mr. Dutton uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Australia. Ku-xigeenka madaxa ama taliyaha AFB Neil Gogan ayaa u sheegay dhageysi sanadka in uu hore waxa uu ugu sheegay ama baarlamaanka ku yiri Mr. Dutton arrintan waa lala socodsiiyey 2018. Wararka dibaddana, madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ka tegay maxkamad kadib markii uu u sheegay maxkamaddaasi inuusan qirsanayn dembiyada lagu soo oogay oo ahaa inuu ka mas-uul ahaa oo hogaaminayay been abuur ballaaran oo uu ku doonayay in lagu tuuro natiijadii doorashadii madaxweyne ee 2020. Mr. Trump, oo ah musharaxa madaxweyne ee ugu cadcad xisbiga jamhuuriga, ayaa hortagay xaakin fadhiya maxkamad 1 kilometer oo keliya u jirta aqalka baarlamaanka oo ah dhismihii ay taageerayaashiisu weerareen Janaayo 6-deedii 2021, si ay isugu dayaan inay Kongareeska ka joojiyaan ama ka hor istaagaan inuu ansixiyo guushii Joe Biden. Mr. Trump ayaa khudbad gaaban u jeediyay warbaahinta kahor inta uusan ka noqon Washington DC oo ahayd halka maxkamadda lagu soo taagay.
This is a very sad day for America and it was also very sad driving through Washington.
Maanta maalin murugo leh ayay u ahayd, buu yiri Mareykanka. Waxay ahayd wax laga xumaado intaan dhexmarayay Washington inaan arkay wasaqda iyo qurunka magaalada yaalla, dhismayaal burbursan, derbiyo wax lagu qorqoray. Ma aha magaaladii aan ka tagay, ayuu yiri. Waana wax laga naxo inay sidaasi noqoto. Marka aad fiiriso waxa dhacayana, tani waa dacwo lagu soo oogay, ayuu yiri. Qof siyaasadda aad isaga soo horjeestaan mana aha wax ay tahay inay Mareykanka ka dhacaan, ayuu yiri. Afhayeenad Mr. Trump uga hadasha dhanka sharciga, Alina Haba ayaa iyaduna sheegtay in maxkamaddu isku dayeysay inay ka hor istaagto Mr. Trump ololaha doorashada madaxweyne ee 2024. Marka xigta ayaa maxkamadda lasoo hortaagi doonaa ama dhageysi kale loogu yeeri doonaa, ayaa layidhi, isla magaalada Washington DC marka la gaaro bishan 2028. Wararka dibadda ayaan ku jirnaaye. Shacabka South Korea ayaa sheegay inay aad u argagaxeen kadib mindiyeyn dhif iyo naadira inay ka dhacdo magaalada Seoul, taasoo 10 qof ku dhawaad lagu dhaawacay. Booliska ayaa iyagu wax faahfaahin ka bixin sababaha ama ujeedada arintani ka dambeysay iyo waliba xaaladda ay ku sugan yihiin dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi u dambeeyay. Laakiin baarayaasha ayaa la fahansan yahay inay wareysteen nin looga shakisan yahay arintaasi oo 28 jir ah oo isla goobta lagu qabtay ama lagu xiray. Saraakiisha ayaa la sheegay inay raadinayaan hadda ama markaasi askar dheeraada dhigayaan goobahaasi si ammaanka loo sugo. Sidoo kale kaamerooyin lagu xiri doono si ammaanka loo adkeeyo iyadoo weerarka noocan oo kale uu yahay kii labaad. Militariga dalka Niger markaasi inqilaabka ku qabsadeen waxa ay ka noqdeen ayaa la yiri iskaashi military oo ay kula heshiiyeen dowladda Faransiiska. Go'aankan oo dadka arrimaha faaliya ay ku tilmaameen inay tahay mid aad wax uga bedelaysa dagaalka ka dhanka kooxaha Islaamiyiinta ee gobolka ka dagaalama. Faransiiska ayaa 1,500 ciidan waxa ay u joogan dalkaasi Niger, kuwaas oo sida la sheegay ka qayb qaadanaya dagaalka looga soo horjeedo kooxaha mintidiinta ee lala xiriiriyo Al-Qaacida iyo Islaamic State, kuwaas oo xasilooni darro ka waday ayaa la yiri gobolka West Africa ee Saaxil la yiraahdo. Axmedu Abdiraxmaan oo ah ninka madaxka militariga dalkaasi la wareega ayaa sheegay in markaasi warqad uu u diray dalka Faransiiska ama Paris oo uu ugu sheegayo in heshiiskaasi ay ka baxeen. Laakiin nin u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Faransiiska Colonel Pierre Godelier ayaa sheegay in Faransiisku uu horeba ugu haystay in iskaashigii militariga markaasi uu hakaday. Qaramada Midoobayna waxay sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin saameynta xun ee dagaalka u dhexeeya kooxda Rapid Support Force ee dalka Suudaan oo ay taageerayaan maleeshiyaad caraba oo isku dhana iyo ciidanka dalka Suudaan. Saameynta xun ee ku leeyahay dadka rayidka ee gobolka Darfur ee Suudaan. Afhayeen u hadlay Qaramada Midoobay Farxaan Haaq ayaa sheegay in qaramada midoobay ay aad u cambaareynayso weerarada sida gaarka loola beegsado dadka rayidka oo aan loo meeldeyn iyo waliba xarumaha dadweynaha oo ay beegsanayaan, ayuu yiri ciidanka Rapid Support Forces iyo maleeshiyaadka carabta ee la shaqeeya, gaar ahaan ayuu yiri magaalada Sirba la yiraahdo. Waxaana uu ku boorinayaa gebi ahaanba xoogaga isaga soo horjeeda colaadan inay joojiyaan howlgallada military sida ugu dhaqsaha badan ayna dib u bilaabaan, ayuu yiri wadahadalladii dalka Sacuudiga Carabiga uu dhexdhexaadinayay ee markaasi hore u bilowday iyadoo cunto yari ba'an markaasi waddanka laga soo sheegayo. Saadaasha hawada Brita oo markaasi Brita waxa weeye waa Sabti, magaalada Beed waa qayb ahaan 15, Adelaide waxa la leeyahay 23, roobab baa la filayaa, Melbourne waa cadceed marka dambe waliba dabaylo isu bedelaysa 20, Sydney inta badan waa cadceed 22 degree, Brisbane xoogaa roob baa la filayaa 23 degree, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifay 66 cents oo markaasi lacagta Ameerikanka ah. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Weli waxaa noo soo socda warbixintii wariyahaygu magaalada Muqdisho nooga soo diray. Marka horese aftida codka maxay tahay? Maxaase Australia looga qabanaya aftidaasi? Ma ogtahay in dadka Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderka aan lagu aqoonsan dastuurka dalkan Australia? Dowladda federaalka ayaa ku dhawaaqday afti laga qaado shacabka Australia si ay go'aan uga gaaraan in wax laga bedelo dastuurka si dadka indigeneska cod ay ugu yeeshaan baarlamaanka. Marka maxay tahay aftidaasi? Yaase xaq u leh inay ka codeeyaan ama ka qayb galaan codayntaasi? Muxuu socodka baarlamaanku samayn doonaa? Warbixintan ayaan ka diyaarinay. Dowladda federaalka ayaa weydiisanaysa codbixiyaasha xaqa u leh inay go'aamiyaan in wax laga bedelo dastuurka Australia si dadka indigeneska ah loogu aqoonsado dastuurka iyadoo la sameynayo hay'ad ku matasha oo loo bixinayo codka baarlamaanka. Hay'addan codka ayaa noqonaysa koox dad indigeneska oo la soo doortay oo dowladda kala talinaya arrimaha iyo shuruucda saameeya shacabkaasi dalka loogu yimid. Evan Aiken Smith waa afhayeen u hadlay guddiga doorashada Australia oo AEC loo soo gaabiyo, ahna hay'ad qaran oo madax bannaan oo doorashooyinka qaada.
A referendum is a national vote on a particular issue to change or not the constitution of Australia.
Aftidu waa codayn qaran oo hal arin oo gaar ah loo codaynayo, taasoo ah in dastuurka wax laga bedelo ama aan laga bedelin. Sida keliya ee dastuurka lagu bedeli karo waa in shacabka cod looga qaado. Baarlamaanku awooddaasi ma laha. Dastuurka ayaa go'aamiya sida dowladda federaalka ay u shaqeyso, wuxuu go'aamiyaa oo gundhig u yahay sida dowladda federaalka ah, kuwa gobollada iyo shacabku ay u wada shaqeeyaan, oo ay ku jirto nooca shuruuc ee baarlamaanka federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay samayn karaan. Shacabka ayaa la weydiinayaa inay haa ama maya ugu codeeyaan su'aashan. Hindisa sharciyeed in la beddelo dastuurka si loogu garowsado dadka dalkan Australia loogu yimid iyada oo la abuurayo ama la aasaasayo cod ay leeyihiin shacabka Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderku, ma ansixinaysaa hindisahan isbeddelka. Afhayeenka AEC Aiken Smith ayaa sharaxaya in si aftidu u guuleysato loo baahan yahay inay hesho taageerada laba aqlabiyadood.
For a referendum to pass, it has to achieve a majority of yes votes nationally and a majority of
si aftidu u ansaxdo waa inay haa ugu codeeyaan aqlabiyadda shacabka guud ee dalka Australia iyo aqlabiyadda gobolladu. Marka waa in ugu yaraan afar ka mid ah lixda gobol ay haa ugu codeeyaan. ACT iyo Northern Territory waxaa codadkooda loo isticmaalayaa oo keliya tirada guud. Codka baarlamaanka ee la hindisayo wuxuu noqonayaa mid rag iyo haween ay isu dheeli tiran yihiin, matashana dhammaan dadka indigeneska ah ayna soo doorteen bulshooyinkaasi dalka loogu yimid, oo ku matalaya in baarlamaanka iyo dowladda ay kala taliyaan shuruucda saameeya dadka dalka loogu yimid. Hay-adda codku ma yeelan doonto awood ay iyadu shuruuc ku samayso, mana laha codka qayaxan, maalgelinna ma qoondayso. Baarlamaankuna hawshiisii caadiga ahayd ayuu wadanayaa oo waxba taas iska bedelimayaan. Professor Megan Davies waa haween ka soo jeeda beesha Kobol Kobol, dastuurkana ka dhigta jaamacadda New South Wales, waxayna qayb ka ahayd guddi khubura ah oo loo saaray aqoonsiga dastuurka ee bulshada Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderka. Guddigan ayaana soo jeediyey hindisahan codka. Waxay sheegtay in dalal kale ay ku guuleysteen inay hirgeliyaan cod noocaan oo kale ah.
This is a very common reform that's made to democratic systems around the world.
Tani waa isbeddel caadi ah oo nidaamyo dimuqraadi ah oo caalamka oo dhan lagu sameeyay si loo xaqiijiyo in codka dadka indigeneska la dhageysto marka dawladdu shuruuc iyo siyaasad iyaga quseeya ay sameynayso. Mid ka mid ah sababaha aan u soo xiri weynay farqiga nololeed ee u dhexeeya bulshada indigeneska iyo bulsho weynta guud waa in dawladdu aysan inta badan la tashanayn bulshooyinkaasi marka ay sharci iyo siyaasad iyaga quseeya sameynayeen. Dean Parkin waa nin ka soo jeeda beesha Kwandamoka, waana madaxa From the Heart oo ah olola codka baarlamaanka lagu darayo dastuurka. Wuxuu aaminsan yahay in codku ka caawinayo ballanqaadka heer aya ka tashi oo ay dadka dalka loogu yimid helaan, maadaama ay tahay in dowladdu ay dhageysato bulshooyinkaasi caqabadaha haysta cid ka taqaan aysan jirin ama iyagu yihiin kuwa aadka u garanaya.
It's about bringing the expertise of Aboriginal and Torres Strait Islander people to the table so parliaments and governments can
make better laws. Wuxuu isu keenayaa khibradaha dadka Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderka oo miiska soo saaraya si baarlamaanku shuruuc iyo siyaasado ka fiican kuwii hore ay u sameeyaan ayna ka faa'iidaan bulshooyinkaasi. Shacab badan oo Australiana ayaa ka caraysan inaysan arag isbeddelkii ay doonayeen inay bulshooyinkaasi ka arkaan. Shacabka indigeneska ee Australia aragtiyo siyaasadeed oo kala duwan ayay laftigoodu qabaan. Qaarkood waa ay diidan yihiin hindisaha codka, waxaana dadkaas ka mid ah siyaasiyiin caana oo Indigenous ah. Jacinda Price oo ah senatorad liberaal ah oo laga soo doorto Northern Territory iyo hoggaamiyihii hore Labour-ka Warren Mundine ayaa qayb ka ah dadka u ololeynaya maya, waxayna ku doodayaan in codka baarlamaanku uusan wax weyn ka bedelayn dhibaatooyinka haysta bulshooyinka Indigenous-ka ah. Iyadoo waqtiga aftidu soo dhow yahay, ololayaasha ha iyo maya ayaa soo jeedinaya doodo kala duwan oo ama ay ku taageerayaan ama kaga soo horjeedaan codka. Afhayeen Ivan Aiken-Smith ayaa sheegay in AEC waa guddiga doorashada Australia ay laftigoodu wadaan olole lagu wacyigelinayo 17 milyan oo shacabka Australia oo u diiwaan gashan inay codeeyaan.
We'll have thousands of polling places available across the country on referendum day. There'll also be early voting centres available.
Waxaan kumanaan goobood oo lagu codeeyo ka sameeyayna dalka oo dhan maalinta aftida. Waxaa sidoo kale jiri doona xarumo dadku ay hore ugu sii codeyn karaan 7 ka hor maalinta codbixinta. Marka haddii aadan maalintaas codeyn karin, waxaa tagi kartaa goobaha hore looga codeyn karo. Waxaan kaloo fududeynaynaa in dalka dibaddiisa laga codeeyo, in boostada lagu codeeyo, iyo sidoo kale in dadka aragga naafada ka ah ay telefoon ku codeyn karaan. Taariikhiyan, in lagu qanciyo shacabka Australia in dastuurka la beddelo ma ahayn mid sahlan. Wixii ka dambeeyey markii dalku noqday federaal 1901, 8 aftiyood oo keliya ayaa ka guuleystay 44 aftiyood oo la qabtay. Aftidii u dambeysay ee loo qabto arrimaha dadka Indigenouska waxay ahayd 1967. Guushii laga gaaray aftidaasna waxay u ogolaatay in shacabka Indigenouska ah loo aqoonsaday inay Australian noqdaan oo lagu daro tirakoobka dalka. Marka ay noqoto sida loogu codeynayo aftida soo socota, waxaad warqadda codeynta ku qoreysaa oo keliya ha ama maya. Pat Callanan wuxuu ka tirsan yahay guddiga doorashada, wuxuuna sharaxayaa inay jiraan macluumaad kala duwan oo ay codbixiyaashu heli karaan. Waxaa jiri doona macluumaad lagu turjumay in ka badan 30 luqadood oo laga heli karo website-keena iyo telefoon loo diro adeegyada turjubaanka. Haddii aad u diiwaan gashan tahay inaad ka qayb qaadato doorashooyinka caadiga ee kale, waxaad sidoo kale xaq u leedahay inaad u codeyso aftidan. Tan ayaa macnaheedu yahay in codeynta aftidu khasab ku tahay dhammaan muwaadiniinta diiwaan gashan.
So you just have to be an Australian citizen, but we would encourage people that if you've moved or if you're not sure.
Waa inaad muwaadin Australiana tahay, laakiin waxaan ku dhiirigelinaynaa dadka inay haddii ay meeshii ay deganaayeen ay ka guureen ama aysan hubin inay diiwaan gashan yihiin inay isdiiwaan geliyaan. Waxaadna ka eegi kartaa inaad diiwaan gashan tahay website-ka aec.gov.au. Mr. Aiken-Smith ayaa aaminsan inay lagama maarmaan tahay inaad ka qayb qaadato dooda oo aad baarto mowduucan. Si fiican uga fakar mowduuca, waana waxa aftidu uga duwan tahay doorashooyinka kale. Kama fakaraysid musharax aad dooranayso, ee waxaad ka fakaraysaa arrinta la isku hayo. Marka si taxaddar leh u baar, ka fiirso inaad ha ama maya u codeyso, hubina inaad qolka aad ku codeynaysa gasho adoo macluumaad kugu filan haysta ama ka dharagsan mowduucan. Waxaa kaloo muhiim ah in la sheego in natiijadani ay noqonayso mid sharci ah oo aan laga noqon karin, sida uu sharaxayo Mr. Callanan.
It's really important to have your say, whichever way you vote.
Runtii waa lagama maarmaan inaad codkaaga dhiibato dhinaca doontaba u codeeye. Annagu ma kala jecelin dhinaca ay dadku u codeeyaan. Waxaan rabno keliya waa in dadku codeeyaan. Waxaana ku dhiirigelinaynaa dadku inay si fiican uga fiirsadaan ugana fakaraan arrintan.
Halkaad warbixintaas kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Haddana waa warkii uu noo soo diray wariyahayaga magaalada Muqdisho.
wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya iyo taliska ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay ka go'an tahay wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab xilli wasiirka wasaaraddaasi uu tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka danab ee xoogga dalka soomaaliya oo tababar uga socday xerada ciidamada beledoogle ee ka tirsan gobolka shabeellaha hoose. taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareeyagaas ibraahim sheekh muxidiin ayaa ugu horeyntii ka warbixiyey ciidanka tababarka loo soo xiray oo uu sheegay in ciidanka danab ay wax badan ka bedeleen goobaha dagaalka, isagoona u mahadceliyey dowladaha gacanta ka siiyey tababarkaasi.
ciidamada maanta annaga noo tababaran waxa weeye ciidamada ugu adag ayay ka mid yihiin ama ugu horeeyaanba. Waxaan rajaynaynaa marka dhallinyarada maanta qalin jabinaysa haddii la yidhaahdo inay kaalintaas lagu yaqiinay ciidamada danab lagu yaqiinay inay qaadan doonaan ama ay ka soo dhalaali doonaan danab, waxay wax ka bedeleen goobaha dagaalka ee lagula dagaalamaya khawaarijta, wax badan ayay ka bedeleen. For example, gaashaan lacasan tuur ee xeradan in loogu magac daro markaan soo qaadano ilaa hadda ma jiro sarkaal kale oo lagu magacaabay munaasabad sidan oo kale ah. Dhallinyarada hadda soo baxaysa ee ku biiri doonta saaxiibadood magacaas keenana waxaan rajaynaynaa inay magacaas halkiisay kor uga sii qaadi doonaan. Mid kasta oo danab ka mid a waxaan rajaynaynaa inuu mustaqbalka ciidanka uu kaalin ka geli doono. For example, ninka la yidhaahdo Beer Yare wuxuu ahaa saraakiishii lagu aasaasay ciidanka. Markii uu ciyaarta oo garoonka uu ka soo baxay markiiba waxaa loo maqaabay, maanta madax hogaan ayaa loo magacaabay. Maanta la joogo waa madaxda hogaamada ciidamada, hogaamada ugu muhiimsan ayuu maanta madax ka yahay. Nin kasta oo ka mid a ama mid kasta oo ka mid a danabna rajada noocaas wuu leeyahay. Nasiib wanaag waqti fiican ayay ku soo aadeen oo saaxiibadu ay aad noo gacan siiyaan goobaha dagaalada ay aad nooga gacan siiyo. marka waxaan rajaynaynaa isbeddelka cusub iyo gacansiinta walaalaha sida Maraykanka iyo dowlado badan oo kale gacanta ay na siiyaan, waxaan rajaynaynaa iyagoo ka faa'iidaysanaya inay magaca guusha baabi'inta khawaarijta inay qaadan doonaan danab.
sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo sheegay
waxaa u tababarateen oo dhididkiina maanta u daatay inaad berito khawaarij markaad la diraraysaan aad u adkaysan kartaan kuleelka, haraadka iyo cimilooyinka kala duwan aad la kulmi doontaan. waxaad u tababarateen in shacabkiina Soomaaliyeed oo muddo 30 sano dhib ku soo jiray rabana inuu ka baxo, raba inuu khawaarij iska xoreeyo, raba inuu fakhri iska xoreeyo, raba inuu adduunka la mid noqdo ayaad dartooda maaragtaa aad u soo tababarateen. waxaad u soo tababarateen islaanta waayeelka, canuga yar, hooyada uurka leh, waayeelka, marasta, cid walba oo ducafa inaad u gargaartaan ayaad u soo tababarateen. waxaa la idinka rabaa marka inaa mas-uuliyadda idin saaran aydnan ilaabin. inta taliyaashiina iyo macallimiintiina idin sheegeen aydnan hilmaamin. bani aadan waxaa ugu wanaagsan qofka asaga isdira, kheyrkana isku diraa u wanaagsan. idinka waxaa la rabaa inaad wanaagga idinku dhexdiin isu dardaarantaan. waxaa la rabaa inaad xumaanta aad maaragta iska fogeysaan. waxaa la rabaa wax walbo oo idinku keeni karo sumcad dil iyo magaxumo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u keeni kara inaad ka fogaataan. taa marka waxaan leeyahay waa taas midda xigta oo dadka Soomaaliyeed xaqiiqdii quluubtooda mar walba ku weyn waxa waaye nimankaa ummadda dhibaateeyey oo maalkooda iyo diinkooda iyo sharafkooda goormay naga dhammaanaya. dadkii marka dhacay waxaa soo afjari lahaa su'aalahaas oo ummadda Soomaaliyeed isweydiinayso dhammaystiri lahaa inaad noqotaan ayaa la idinka rabaa. dowladdiina oo ugu sareeyo madaxweynaha qaranka ma aragta idinkama hakran doonto wax allaal waxay aboodo.
wasiirka ayaa dhanka kale waxa uu carabka ku adkeeyey inay jiraan oo ay og yihiin dad taageersan kooxaha dowladda ka soo horjeeda ee dagaalka kula jira, isagoona xusay in qofkii dhiirageliya, maalgeliya, taageera, islamarkaana buunbuuniya uu iyagu la mid yahay sida uu yidhi.
qodobka xiga waxa waaye waxaad arki doontiin siduu taliyaha idin sheegay dad badan oo xumaanta jecel oo fidno iyo balwad iyo xumaan oo dhan waxay ahaydba idinla soo doonan doon inaad ka fogaataan ayaa liidin. Qaarkood idaacadahay la taagan yihiin ma qarinayaan, isma qarin karaan xad. Fiidowyaashii khawaarijta ayay intay cod soo kor saartaan iyagoo magac Soomaaliyeed sheegaayo ayay laamiyada la taagan yihiin. Xishood dara dirid qaarkood iyagoo isku sheegaya inay ka danqanayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ayay fidna ka dhex wadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Ma xishoonayaan, diin ma leh, dadnimo ma leh, Soomaalinimana jirkooda kuma jirto. Xumaan wadayaashaas, shar wadayaashaas oo aanan khawaarijta darajo badan dheereen waxaa la rabaa inaynan quluubtiina wax gaarsiinin. Cadowga ummadda Soomaaliyeed waa hal, waa khawaarij. Ninkii khawaarij kelimad ugu gargaara, ninkii maal ugu gargaara, ninkii dhiiri geliya khawaarij waxba ma dhaamo. Culimmada horey uga fatwoota intay isugu yimaadeen magaalada Muqdisho, khawaarij ninkii maal ku deeqa, ninkii fikir ku deeqa, ninkii taageero kale ku deeqa, ninkii buubuuniya waxba isma dhaamaan. Waa khawaarij kale. Ummadda Soomaaliyeed ee ku keedsoomina nimanka idaacadaha taagan YouTube-yada u furtay khawaarij inay dhiiri geliyaan ha ku kadsoomina. 700 oo kiilomitir baa xora oo dhiig walaal Soomaaliyeed lagu waraabiyey oo lagu maaragta oo shacab iyo ciidanba leh ayaa maaragta 700 oo kiilomitir inay xor loogu socdo kallifay oo sabab u ahaa. Intay madaxeena kor uu yahayna qof aan ka yeelayno Ilaahay abuurtay lamaar.
Halkaad warbixintaas kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. weli waxaad nagala socotaa waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S b s. weli waxaa noo soo socdaa qaybtii saddexaad ee barnaamijkeenii S b s Learn English oo ah barnaamij afka Ingiriiska, gaar ahaan sida Australia looga hadlo aad ka baran kartid. Marka horese, dalka Soomaaliya muddo 30 iyo dhowr sano ka badan ayaa hadda dhibaatooyin ka jireen wixii ka dambeeyey markii dowladda ay dhacday. Haddaba dadka Soomaalida siyaalo kala duwan ayay u dhigaan sababaha markaasi dhibkaas uu u dhacay iyo dhibaatooyinka dowlad la-aanta ee dalka weli haysatay dhibaatooyin kale ka jira. Dhowaan xuskii 1 Luulyo lagu qabtay magaalada Melbourne ayay qaar ka mid ah aqoonyahanada iyo odayaasha magaaladu khudbooyin kala duwan ka jeediyeen. Haddaba Cornel Ibrahim Samad iyo Cabdulaahi Aadan ayaad maqli doontaan codkooda iyo khudbooyinka halkaas ay ka jeediyeen iyo arrimaha Soomaaliya. Waxaa ku bilaabaya marka hore Ibrahim Samad. Cornel Ibrahim Samad:
Qadar badan ma soo istaagin, aan idiin sheegaa ninka waxaa Soomaalidu tiraahdaa waxaa layidhahdaa xornimo waxay tahay waxaa la weydiiyaa qofka gumaysi Soomaali, dowlad la-aanna waxaa la weydiiyaa qofkii dowlad soo maray. Marka aniga Ibraahim Cabdisamada dowladda soo maray, waxbarasho lacag la-aanan aan soo dhigtay, difaaca dalka calankan garab taagan, garabkeyga ka ololna waxaa lagu jiray dhufays 9 sano inaan difaaco. 9 sano aan ugu jiray dhufays, maantana dadkiisii ayaa qaar laga difaaca oo waxa laga xumaa. Okay, midda kale waxaan idiin sheegaa aniga Australian jooga, Australia qaxooti ku tegaysaa iguma jirin. Maantana waxaan ku joogaa, waa garan kartaa la maleyna. Okay, dowladda markay dhacaysay 90 aniga taliyo gobol waxaan ka ahaa Baydho, gobolka Bay, waxay ku dambeysay marka oo wada garan karnaa maleyna. Waxaa waaye alxamdulilah Cabdulaahi Yuusuf, allahu naxariisto, ayaa waxaa waaye soo bilaabay 1996-95 madaxtooyadan tegey. Haddaan idiin sheego madaxtooyada markaas u wax jooga aysan jirin, tiitiin uu ka baxay iyo tiyaatarka oo asna ay ku dhalaayeen eeyah. Marka marxaladooyin badan aan soo marnay khayr allah siiya Cabdulaahi Yuusuf. Maanta waxaa waaye madaxtooyada allah naxariistana waa leeyahay. Madaxtooyadana maanta يعني وحوي كارب مدحونا الصومالي حسن شيخ مركبته حنديلا وحوي هلو الدعيه ودنكا قلبي هذا يسفره من ماذا هل الهلاليو اني وويلنا هلكن قدام بين كون يريركا مؤمنين يسامك حقي قدام بين هذا ما تستاف كسيسكم وعن كنت لين لها إنه حوار ليس عفية إن قلبك لا يسفر إن ودك لا تعي إن دولة دولة كسا دولة هذه الدكتورة تنفضل عليك إن لا تسوى وحن عاو حن يلو ذاقة وح حنون وعنية بعد ما مركي يونتاف أي مدن وتقانا حي من فرانسيسكا والله عوالي شيء فرانسيسكا أنا قول تدوب كورنيل أنو عاو تغني أريد غيري مكا ما من قبلات مجرم عوالي شيء عوالي أرسلو لي شيء غيري سومال قلبت يي انبدي اسكيل مام ما انتو سعو سعو قالي أيو حير اسكيل لوا مكاتي شن مامل قولت أيال إدين سمينا و 1991 فرنسيس كانيكي كوريكي إلي كاستي يعني وحانو قاتل رواية حوالي محاسو سومالا بولا قلمدوك هرشابيلا وحوالي سوسو يعني وحوالي تاريخاس 91 كيبوني كانيكي أدارنا ولايشن قريب ما كان حنين شيء وحول ودك كنا إلا ينوب الدالي وحنلوب بالدالي كنا ما تقعنا أن اسكتوا منا من نمو ودجل يهرم يحلو قال كنا السنة وحول هذا منك هذا لها من أذى سويستا سلادة وحنا تكذبنا قبل قبيل معنا سلادة قبل قبيل وتكذب كذي هل كان من كم ذوها والله نكاس من أركت دايرة كو عن كنت لا أبرك حوا الماء يدير كهلا برو أفسو مالي هلا برو وزيرك مال يدا أرجو يروح حوا ما حد هاي استهلك هذا تمرة وحنا هاي سنة وعفت كلي وروكس
دلك يا أصف أو أتون سنة جرا أي انقلاب كي واحد جري ما بربورني وكسي استعجل وكسي وذي ماشي وكسي وذي markii 1990 inqilaabka dhacay inqilaabkaas constitutional ma aheyn wax dad la soo doortay laakiin dad Soomaali ah oo ka kacay waxyaalaha markaas jiray ayaa iyagana ka sii waday meeshii aniga dadkii ka faa'iideen kamid ahay aniga haddii idin la hadlayo haduu san ahaan lahayn kacaankaas ahaan lahayn way waajid aan ku raaci lahaa marka yani kacaankaas wuxuu ahaa intii meeshii jirtay ma burburinay oo sii waday إلا حق دغالك تضافني تضوء إيا دغالك كلا تؤيا حدنا ودن كدباتو بقيستي دغالك بركي دعان إذا مضو بحيك لان قربو دغالك داس مركي سونا قدين قربو كي أدلت دالك وحيو بليه دغال سوكيه دغالك سوكيه مركا دادكي وحدة صوبري إيا مسكح دي لحذن كي كنتم كي سيديتنا وحي كهر ريو دان أيا ودن كبح دي دادكاسو حاكم بدا انت ماشيان فريدو إيا إن لمدا aya wadanka ka baxay wadankii waxa qabsaday talyaanigii iyo ingiriiskii koor dadkii duurka jiray ee aanan waxbarashada si fiican loo gaarsiinin ayaa qabsaday jeejigaas markuu wuxuu keenayaa dib u dhac dadkii wuxuu galay aqoonta sano 70 sano ay dib u dhacay xagga aqoonta maamulkii governance-ki finance-ki credibility-ki banking system-ki engineering system-ki waxay oran dibay u dhacay marka recovery ay wadanku u baahan yahay muddo dheer recovery gaas marka mararka qaar baad fiiriso hadda fiiriso in science from our data of fiiriso recovery wuxuu ka iman karaa in ay soo baxaan dad dhalinyaro ah oo sidii kacaan koor kala ah oo wadankii hadana kiciya oo maaliyan maal ahaan credibility-giisi iyo aqoontiisi dib u dhisa oo soo kaciya iyo waxaa kaloo ay ka imaan kartaa annaga generation-ka annaga dadka ay soo saareen oo meeshaan kulli injineero ku noqday, dhakhaatiir ku noqday, kuwada noqday, wax in aan maskaxdooda ka dhaadhicino dadkaas ayaan nagu qodna ma garatay mataqaanaa yani wax u maqan oo kale ma jiro. Marka sidaa daraaddeed in aad dadkii aad ciidamisaan oo ay mataqaanaa jiraan dhallinyaradii annaga aan barbaarinay in ay waddanka ku noqdaan oo ay maskax geeyaan oo ay aqoon geeyaan oo ay geeyaan discipline geeyaan samakasin governance geeyaan engineering geeyaan dhakhaatiir geeyaan, sababtoo ah ninka qoriga haysta waa aniga adoo kale waaye waxa waaye survival ku jiraa, laakiin aqoonteedii ma hayo, aqoonteedii ma hayo. Marka qorigaas any means uu ku noolaan karo ayuu ku haynayaa qoriga, laakiin waxaan rabaa in loo noqdo governance, loo noqdo nidaam, loo noqdo oo wax la qabto. Marka abdullahi qarsha waxaa laga wariyey inuu yiri mataqaanaa waa mahad alle mugdigii leys lagu meeriyo maantaba ileen waanu muuqanaa dhexdankii. Maxaa ka dambeysay waxyaalo fara badan, maxaa ka dambeeyey dhibaatooyin fara badan. Maanta yacni runtii markii hoos waxaan loo isku noqdo waxaan ka hadlaynaa wiilii abtigiis oo ku dagaalamaya mataqaanaa muxuu ahaa lascaano, waxaan ku dagaalamaynaa baraawe iyo marka waa wiilii abtigiis soo ma garan. Yacni waxaa weeyaan waa very low level. Waxaana moodaa annaga dhexdaanada Australiaanka waxay dhahaan problem hadduu ku saameeyo either you work on it or you work in it. Problem hadduu ku saameeyo ama waa problemka guud ahaan sida oo mataqaanaa drone camal kora uga shaqaysaa oo problemka oo dhan isku fiirisaa ama you work in it. Soomaalidu 80% we work in it. Ani haddii lasoo waxoo la yidhaahdo nin saaxiibal ahoo laftaadi ahoo garabkaagi ah meesha lagu dilay before I realize problemkay leedahay jaafooyin iyo dhibaatooyin kalaa sii geysanaya. Marka waxaa roon problem markuu kusoo qabsado you work on it. Hoo ahaan in loo fiiriyo Soomaaliya waa lagu soo duulay, duulaan baa ku socda. Duulaankaas ku socdana waxaa weeyaan intanada meeshaanu fadhino in miis walba goonidiis loo kala qaado si naloo maamulo, si naloo maamulo oo kulligaa naga gooni gooni loo maamulo. Puntland xaggaa loo maamulaya, Jubbaland xaggaa loo maamulo, magacyo naloo bixiyey, calan yarana la weysiyey, ninba meela loo kala qaaday. Marka waa ka dhex shaqaynaynaa marka weena working on it. War ani Soomaaliyaan ahay, hadda intaanada maxaa isu kaana keenay Soomaaliyaan ahay, war aniga Soomaaliyaan ahay, kan Puntland waa Soomaali, kan Kismaayo joogo waa Soomaali, kan joogo mataqaana Bakool iyo Gado waa Soomaali. Taas ilaa ay naga dhadhacdo oo aan diidna carabka noo sheegaya mataqaanaa yacni qabiil hebel iyo qabiil hebelaad wax siinaya ee qabiil hebel iska celiya inaan dhahno carabkaas raalli ahow, inaan dhahno caddaanka sidoo kale, inaan dhahno dadkaas saas oo kaleeto oo ay soo baxaan dhalinyaro baarlamaankaas fadhida oo u shaqeeya ummadda oo yidhaahdo danaha Soomaaliyeed waa hal. Ilaa aan gaarno waxa weeyaan ma dhacayso in xornimadii lixdankii haweenka nagii ay dahabkooda u gadeen raggaanagii mataqaana ku baaba-een ee aan soo gaarsiinay halkaas in maanta aan u kala dhuumano mataqaanaa dad raba inay ku gumaystaan ama diin ha kugu gumaystaan ama xirfad kale ha kugu gumaystaan in dad la gumaysanaya aan u noqono mataqaanaa kalkaaliye u noqono. We are working the problem inside, we are not working the problem outside.
weli halkaad nagala socotaan waa laantaab soomaaliga ee idaacadda s b s. Haddana waa qayb ka mid a barnaamijkeennii barashada afka ingiriiska ee loo bixiyey s b s learn english qaybtii markaasi saddexaad.
Hi, and thanks for joining me for another episode of Learn English. In this podcast, we help Australians to speak, understand, and connect. On our website, we have a transcript of this episode, and you can also find a quiz, so you can test what you have learned after listening to this podcast. My name is Josipa, and like you, I'm still learning not just the English language, but also about Australian culture. The 26th of January is coming soon. And for many migrants, including myself, that is a very special day. A few years ago, on the 26th of January, I became an Australian citizen. In the ceremony, I pledged my loyalty to Australia and its people, That means I promise to be loyal to Australia. This was a great day for me, and so I celebrate every year with my friends and family. But the 26th of January is not a happy day for all Australians. Our guest today is my colleague Carolee Harding from NITV Radio, who will explain why Australia Day continues to be a day of Indigenous protest. Hi, Carolee.
Hi, Yosipa. Thanks for inviting me. It's good to share views of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples with your audience.
Thank you for that. We'll come back to you a little later. First, let's learn some expressions that may help you to find your feet in this country. By the way, to find one's feet means to start to feel comfortable in a new situation, or to begin to be confident or successful in doing something. When I first came to Australia and I was still finding my feet, I had an embarrassing experience. What happened was, during a dinner at my friend's house, I met new people. And I asked this question, "Where are you from?" I was shocked to realize that my question was offensive to some of them. I was genuinely curious about their background, because their accent wasn't local. But I didn't know that asking someone, "Where are you from?" could make some people feel uncomfortable. To be honest, I couldn't understand what I had done wrong until my colleague, Abdullah from SBS Pashto, who has been an Australian a lot longer than me, explained the problem.
As soon as I start speaking, people ask me where I am from. And that question implies that I don't belong here. There are many ways to ask this question more respectfully. If you're curious about someone, you could ask them, "What is your family background?" Even a simple question like, "Where did you grow up?" is much better than saying, "Where are you from?" Or you could do what I did when we first met, and you told me your name was Yosipa. I said, "I never heard that name before. Where is it from?"
What is your family background? Where did you grow up? I have never heard of that name before. Where is it from? Okay. After talking to Abdullah and writing down his suggestions, I decided to test them. So I called my manager, Janine. She speaks like a local Aussie, but her Asian features, that is, the shape of her eyes, the color of her skin and hair, tell me that there is a possibility that she could also be a migrant. This is how our conversation went.
Hi, Yosipa.
Janine, what is your family background?
So, I was born in Australia, but I have Chinese heritage. Both my parents are Chinese, and my dad's family have lived in Australia for a long time. My mum came to Australia from Malaysia to study, and she met my dad at university here. I'm really proud of my Chinese heritage. When I was young, I used to go to Chinese school to learn the language, and I hated it then. But now, I've been trying to learn the language myself, and I wish I paid more attention when I was young.
If I asked Janine where she's from, she would have simply said that she's from Australia. By asking what her family background is, we learned about her heritage. Heritage is a word that represents family background, and also the things that we value and that are being passed from one generation to another, by parents to their children, like religion, education, books and movies, among others. We all have a heritage. It's your family background, your culture and your history. The next question my colleague Abdullah suggested we use is, where did you grow up? Let's see who I could call to test this question. I know, my friend Luca.
Hello.
Hi, Luca. I'm making a podcast about people's cultural background. Do you have a moment to answer one question?
Sure, go ahead.
I'm curious to know, where did you grow up?
I grew up in Budapest. That's the capital of Hungary. It's really a beautiful city with some amazing architecture. It's also called the City of Baths because it has 118 mineral pools. And I think I had a great childhood, complete freedom, you know, climbing trees, driving a bicycle to school, or playing outside my parents' house until it gets dark.
waxaad dhegaysanayseen waa qaybtii saddexaad ee barnaamijkeeni SBS Learn English. Barnaamijkaas oo dheer waxaad ka dhagaysan kartaan gebi ahaantiisba websaitekayga oo ah www.sbs.com.au xariijin Soomaali, iyo sidoo kale qaybihii hore ama qaybtii koowaad iyo weliba tii labaad. Qaybaha kalena barnaamijyada dambe ayaad sidoo kale ku maqli doontaan. gabagabadii idaacaddeena caawa ayaanu soo gaarnay. wararkana waxaa ugu waaweynaa, China ayaa qaaday canshuuro muran dhaliyey oo ay hore u saartay qamadiga Australia nooca baaliga la yiraahdo oo Australia ay u dhoofin jirtay China. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trumpna waxa uu ka tegay maxkamad la soo horistaajiyo ku taala Washington DC kadib markii halkaasi uu u sheegay inta la weydiiyey dembiga markaasi lagu soo ogay inuu qirsan yahay, in kale oo uu sheegay inuusan qirsanayn dembiyadaasi. idaacaddeennii caawana intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa. waa anigoo Xasan Jaamac oo idhalintaas iyo nabadgelyo.